Machitidwe athu omwe mutu 15 ku Yerusalemu athu omwe ndakulu aweruza zandulidwe ndi malamulo a Mose. Ndipo anadzayena akutsika ku Yudeya na waphunzitsa abale nati mukapanda kudulidwa monga mwa mambo wa Mose simungathe kupulumuka. Ndipo pamene Paulo ndi Barnabasi anachitana nawo makani ndi mafusano, abale anapatula Paulo ndi Barnabasi ndi ena ayiwo kuti akwere kunka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu kukanena za fusolo. Ndipo iwo anaperekezedwa ndi mpingo napita pa Fenisia ndi Samaria na aforokozera chisanduliko cha mitundu na akondoletsa kwambiri abale onse. Pamene anafika ku Yerusalemu analandilidwa ndi mpingo ndi atumwi ndi akulu ndipo anabwerezanso zonse zimene Mulungu anachita nawo. Koma anauka ena ampatuko wa Farisi okhulupirira nati kuyenera kuwadula iwo ndi kuwawuza kuti asunge chilamulo cha Mose. Ndipo anasonkhana atumwi ndi akulu kuti anene za mlanduwo. Ndipo pamene panali mafunsano ambiri, Petro anayimirira nati kwa iwo, abale, mudziwa kuti poyamba Mulungu anasankha mwa inu kuti mkama mwanga amitundu amve mawu a uthenga wabwino na akhulupirire. Ndipo Mulungu amene adziwa mtima anawachitira umboni na wapatsa mzimu woyera monga anatipatsa ife, ndipo sanalikanitse ife ndi iwo nayeretsa mitima yawo mchikhulupiriro. Nanga bwanji tsopano muli kumuyesa Mulungu kuti muyike pa khosi la ophunzira goli limene sanathe kunyamula kapena makolo athu kapena ife, koma tikhulupirira tidzapulumuka mwa chisomo cha Ambuye Yesu Kristu monga iwo omwe. Ndipo khamulose linatonthola, ndipo anavera Barnabasi ndi Paulo ali kubwerezanso zizindikiro ndizo zizwitsa zimene Mulungu anachita nawo pa mitundu. Pamene iwo anatonthola, Yakobo anayankha nati, abale verani ine, Simoni wabwereza kuti poyamba Mulungu anayang'anira mitundu kuti atenge mwa iwo anthu a dzina lake. Ndipo mawu aneneri avomereza pamenepo monga kunalembedwa, zitatha izo ndidzabwera ndidzamanganso chihema cha Davide chimene chinagwa, ndidzamanganso zopasuka zake ndipo ndidzachiyimikanso kuti anthu otsalira afunefune Ambuye. Ndi amitundu onse amene dzina langa linachulidwa pa iwo ati Ambuye amene azidziwitsa zinthu zonsezo chiyambire dziko lapansi. Chifukwa chake ine ndiweruza kuti tisavute amwa mitundu amene anatembenukira kwa Mulungu, koma kuti tilembere kwa iwo kuti asale zonyasa za mafano ndi dama ndi zopotola ndi mwazi. Pakuti Mose kuyambira pa mibadwo yakale ali nawo mizinda yonse amene amlalikira akuwerenga mawu ake mmasunagoge masabata onse. Pamenepo chinakomera atumwi ndi akulu ndi mpingo wonse kusankha anthu mgulu lawo ndi kuwatumiza ku Antiokeya ndi Paulo ndi Barnabasi ndiwo Yudasi wochedwa Basabasi ndi Silasi akulu ama abale. Ndipo analembera mawu na atumiza ndi iwo atumwi ndi abale akulu kwa abale ama mitundu ama Antiokeya ndi Siria ndi Silisia, tikupatsani moni popeza tamva kuti ena amene anatuluka mwa ife anakuvutani ndi mawu nasocheretsa mitima yanu amenewo sitinawalamulire. Chinatikomera ndi mtima umodzi tisankhe anthu ndi kuwatumiza kwa inu pamodzi ndi okondedwa athu Barnabasi ndi Paulo, anthu amene anapereka moyo wawo chifukwa cha dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu. Tatumiza tsono Yudasi ndi Silasi omwenso adzakuza ndi mawu zinthu zomwezo, pakuti chinakomera mzimu woyera ndi ife kuti tisasenzetse inu chothodwetsa chachikulu china choposa izi zoyenerazi kuti musalesembe za mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama ngati mudzisungitsa pa zimenezi kudzakhala bwino kwa inu. Tsalani bwino. Tsono pamene iwo anamuka anatsikira ku Antiokeya ndipo anasonkhanitsa khamu na apereka kalatayo. Pamene anawerenga anakondwera chifukwa cha chisangalatso chake. Ndipo Yudasi ndi Silasi okhala eni okhala aneneri anasangalatsa abale ndi mawu ambiri na walimbikitsa. Pamene anakhala nthawi abale analawulirana nawo ndi mtendere amuke kwa iwo amene anawatumiza. Koma Paulo ndi Barnabasi anakhalabe mu Antiokeya, nali nkuphunzitsa ndi kulalikira mawu a Ambuye pamodzi ndi ena ambiri. Paulo ndi Barnabasi alekana. Patapita masiku, Paulo anati kwa Barnabasi, tibwerere, tizonde abale, mmizinda yonse mmene tinalikiramo mawu a Ambuye tione nkhalidwe wawo. Ndipo Barnabasi anafuna kumtenga Yohane uja wotchedwa Mako. Koma sikunankomere Paulo kumtenga iye, amene anawasiya nabwerera pa pamfiri yapacha osamuka nawo kuntchito. Ndipo panali kupyetsana mtima kotero kuti analekana wina ndi mzake, ndipo Barnabasi anantenga Mako nalowa ngalawa nanka ku Kipro. Ulendo wachiwiri kwa Paulo. Koma Paulo anasankha Silasi namuka woyikizidwa ndi abale ku chisomo cha Ambuye. Ndipo iye anapita kupyola pa Siriya ndi Silisiya nakhazikitsa mipingo.